ariko ramunabantu magaze hejuru ntazi wakubita urugi kiduka no bamagaze hejuru n'imihoro bamagaze hejuru batangira gutema gusa noneho bagatema kugira ngo bakenyeye tugahunga bagatema supanete noneho tubarushaye imbara nk'abantu bari bari mu nzu twebwe tubona uko twasunika urugi dusubiza hari urwo mu cyumba
aba ni bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Musambira basobanuriraga radiyo Ijwi rya Amerika uko batuye mu ijoro ryo ku wa gatanu rishyira ku wa gatandatu muri uwo murenge wa Musambira abaturage batewe batangaza ko babasanze mu nzu zabo baje mu gicuku basinziriye ukangutse akabona abantu bamuri hejuru
nubwo abaratemyatemye hari amushuro hano ku ijosi yabatugiye vuba ariko umutemye umurangiza tugenda arazamura umuhoro agiye kunema noneho mbona byarangiye ahita umuntu afata mu irido nanjye mba ndamureka
uko babivugaga niko bamukubitaga imihoro hano ku rutugu n'urutugu rwagendaniyeko umuhungu we ahita arira cyane avuga ati reka tugende umugore n'umwana atabitera umwaku
bahise bakubitamo rasoromo mu idirishya ry'urugi baba ari ikinguye mu gukinguye hajemo batatu abandi batatu basigara hanze yahise nsimbuka mufashemo umwe wo mu muryango ajya abwira uwo nguwo uri inyuma yanjye mutima ariko umurangiza vuba tugenda
icyo abaturage bahurizaho ni uko basanga babateye baba batagambiriye kubiba aho twageze wasangaga n'ingo zikinye cyane ku buryo bitakoroha kugira icyo bakura
ubwo baraza bapfa baravuga ngo ntituvaho amafaranga maze turababwira twebwe turahashye nta mafaranga dufite nta kintu rwose nta kintu dufite benda ngo babe batwara
ntabwo barindira kuvuga ngo ntungo ntarukire sinzi nimba ari ubugome bwateye baraza rwose mu rugo rw'abakenuzi n'uwo natungo ngira tumucungire
ubwoba ni bwose kuri aba baturage kugeza ubu bataramenya neza ibirimo kubabaho usibye abatewe mu ijoro ryo ku wa gatanu hari abandi batangaza ko n'iri joro ryakeye bongeye kumva abantu babakomangira
ntabwo twasinziriye n'iri joro saa kumi n'ebyiri tuba twavuye mu ziko twaguye mu nzu kuryama
mbese ubundi ko waza nyine n'urugi bakaruta imbere undi bwavuga burakize
ubungubu ngiye guteka mpita njya mu buriri
ko ngiye gutanga ku byo guteka
ni ukuvuga ngo saa moya ntabwo mushobora kugera ikiri
hantu kigera ukiri hanze kubera umutekano mukeya
kamunyibaye akarere ka gatatu kumvikanye n'abantu bitwaje intwaro batera abaturage nijoro nyuma y'akarere ka nyaruguru kamaze iminsi kumvikanamo ibikorwa by'urugomo byahitanye ubuzima bw'abantu babiri abandi bagasahurwa ibyabo ibi bikorwa byari binaherutse no kumvikana no mu karere ka Muhanga mu ntara y'amajyepfo ahavuzwa abantu bitwaje intwaro gakondo nabo baje basahura abaturage gusa umuyobozi w'umurenge wa Musambira Bwanisiyene Muvunyi wasanga ibyakorewe mu murenge wa Musambira ntaho bihuriye n'ibyabaye muri Nyaruguru
ibyo bintu twarabyumvise byatangiye kwa gatanu tariki ya cumi n'eshatu rero kugeza uyu munsi ntituramenya abariho turacyakurikirana turavugana n'abaturage uko dukora akazi ko kwicungira umutekano bwacu no gushakisha aho twamenya amakuru neza y'inkomoko y'abo bantu
nta mpungenge ntimushobora kugira yuko wenda dushobora kuba bafite ibisanzwe bigenda by'abantu muri Nyaruguru muri Muhanga asubisha ko tuyibyo wenda ko ari ibintu bimwe
ntabwo turabihuza cyane uretse iyo kesi y'uwo babashije gukomeretsa ko nta n'ikintu na kimwe bigeze bamutwara ahandi ko tugenda tubyumva turakeka abantu bitwaje ijoro bafite nk'umugambi wo kwiba abantu noneho ahubwo bakumva abantu babatahuye bakaba bashaka kubagirira nabi rero turimo turabihuza n'iki gihe tuba mu kimeshi ubundi ikunda kutubura ko abantu baba bafite ibintu byinshi byo gukora ntabwo turabasha kubihuza n'abagizi ba nabi bakomeye baturutse mu baturanyi cyangwa bavuye kure turacyayibona nk'abantu bacu bashobora kuba ari ikibazo cy'ubujura bafite atari bishimiye cyane ubwa mbere kuza kugirira abaturage nabi
umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musambira avuga ko kuri uyu wa kabiri bateganya inama zo guhumuriza abaturage no kongera ingamba zo kurushaho kwicungira umutekano asunta kabonyi ijwi rya Amerika mu karere ka Kamonyi mu ntara y'amajyepfo